changing my mind. In my mind.
Aki ya Mungu walai, nina kuzimia. I will shine. Do remember that day nilio kutokea. Wanasema why kazi lako sikatai. Limenikolea ushanto wani shai. Wengine ya wafai. Nimejionea anyota ingai. Bila we aingai. Unaniwezea.
Jamani why
sikatai juwa you already in my mind. Mukinipa sikatai na kupenda sana you always my mind. Always in my mind. Jazi nani mariza in my mind. Always in my mind. Shopping to the time. Iwe China or Dubai fight. Mitagara mia warose mau fight. Wako wapi walagai gai. Wangetu bania mwanzo na jidai. Wanawe na jidai. Na kupenda dia nipe ni furai. Yote ni furai, wangu malikia mote marangai ngai. Wasukari mendo chai, umenikolea.
Jamari why I feel to die. Jamari why
Nine. Ukini kubali sikatai, juwa you already in my mind. Ukini pasikatai, na kupenda sana you raise my mind. Always in my mind. Jazi nani mariza
in my mind.
Always in my mind. Always in my mind.
KGT Shadida.